It's a brand new
Westside Music.
It's a brand new one. Recorder for Big K Music Promotion. Congo Sesheke collaboration.
Sesheke Music.
Biza Boy alongside DNZ. Look who we found to be happy.
We're gonna pull a kuriya lumi for nangi. Yotu wana tasikolo hape kuna tumunyezi maloti. Usiye banana, bakene hanga sikolo. Utuhele banana, ofeze hanga sikolo. Yomanana ya mwana wifatela mpilo wa haeyo.
Rika waka
kono kieno yu vetelela kuli umu kanyo mwajilato.
Strong beat is a beauty.
Usiye banana, bakene hanga sikolo.
Yukubefa mtumo hape.
Utuhele banana, ofeze hanga sikolo.
Mr. YAKO. Mina mufumani kale kwa mina kupilo. Mubada kusinya mwanake kwa skolo. Mwanake asikati la domwindo. Kafeza kono mokali uzozi fa window. Nimutiselize kutoe tutevu pilo. Netu kutosola sola tulupitwa tichele. Kapa kono zemulute mvulele. Nemuise kusiri ayoke nila kalavo. Musieba na nava kene skolo. Kukopana newe na alukoni kutwana. Mao uku kene size se uli tichele. Waka mwana uwa tafela akubwa nkulele.
Watine mupule kuri halu mifonangi.
Strong beat in the house.
Yoti wana tasikolo hape kuna tumunyezi maluti.
Usiye
banana, bakene hande sikolo.
Mubasiye banana,
utuhele banana, ofeze hande sikolo.
DNZ,
yumanana ya mwana uipatela mpilo wa haeyo.
Kono,
kono kieno ya uvendelela kuli umu kanya mwadilaso. Usiye banana, bakene hande sikolo.
Amutuele mwana na itute kulika musumie na wayo mufari kute. Kwa sikolo na atezi kuituta musike mamutu ula mwana na mamukuta. Awoticha amutuele kanana nikona kai tuteka kundiseze kanana. Mwana na wapala kuyanga kwa sikolo wa kengisevo mulu tuwai kutunga mitolo. Hake na makilasi hakuna zalu takonjipa ino kilasi. Ndea kumba mahipu kuli mazivu wanya ngomolo le zipu. Ya waa
watine mupula kuli halu mifonangi. Yotu wana tuasikolo hape kuna tumunyezi maluti. Usiye banana, bakene hande sikolo. Utuhele banana, ofeze hande sikolo. Yomanana ya mwana uipatela mpilo wa haeyo. Kono kieno yu vendelela kuli umu kanya mwajilato. Usiye banana, bakene hande sikolo. Utuhele banana, ofeze hande sikolo.
Kupatela nawa Denizi odipili ni vacheze. Tungana tomu kubafani bate watu feze.
Babata kuli hape na nipange sivi. Kumutubela makofini hape na anizivi.
Si uluwa na luliana ni mishapu. Wande konji ukabloke kachapu.
Nyona mwindi vano delela basiri. Valuna vana nyaki peto foya bunduka.
Denizi mkulange batu kwanu wakataza mwindi fela nilwa hange.
Biswalele sina jesu uvuleze. Avizivi sevisi yeza kaufela kivi ponki.
Luna kwanuze lubo na luopela. Aluswani ni kwa chesi kulikonji mwasfe. We now get to this. Nabaluta my style of a fire.
Usiye banana, bakene hande sikolo.
Usiye banana,
utuhele banana, ofeze hande sikolo. Yomanana ya mwana uipatela mpilo wa haeyo.
Twale we na king.
Kono kieno ya uvendelela kuli umu kanya mwajilato. Usiye banana, bakene hande sikolo. Utuhele banana, ofeze hande sikolo.
Bakateza banana ba nebaza ngechwa ni batenzi ayoba baikeza
aluspunde livizo kwa lasti ayiba kuna ni mambo lelo
bakene hande sikolo utuhele banana ofeze hande sikolo
madipili ni barute my style mafana kwa sikongo ni mushemi yava. We love to do this. Big K Music Promotions. We love to do this. King Pizza. Silent Fire. Eo Tennis. Yakona Goni.
Yare Koda for.
Take over.
Look away from two more happy. Eo shout out to my homies. Eo Big K. Big Bruce. Smart Boy. Mr. Kilo. Eo Shara, Dagras, O Silent Stars niggas. Strong beat is a bill bill.
Download it from westsidemusicblog.net.
Alongside Denizzy,
the shake of the store.
Mutakirisi,
yo Buga,
yo Musho, I sell. Yo J-Do, Mr. Moda Simutonga.